alan joyi lewru mars hitande 2023 to modon heedade kabaruji amen dile linde mangal mudum fu min joti om sanne bisimla modon actujen amen nyaloma hande omne wondi do hande do umar wagal umar ho nyallirda
mid selli basu foda cisse
wagal hol jogada sakrabe amen le sembe kabaruji
en puddiran nokku no dirtede banya garale wud leddi sukab jokolbe mi gonde watton imma daraji fa ayto goriyaji wud toddi yalla be chakko kasaraji ko kam wattaton yewtere meden no dirte mini magde waran yo wade ko nayi bangal habude e yurku yurku ngaren timmire birki sembe tial
putiran kabaruji amen di lelamu bajangara waygal sukab jokolbe kanyo en kana wondi wadde to imadraji kewdi yallan sakko natu kon jiyan dan lenuko
awo fay fe alisisi yama cekiti yontere fu be jahan be buta dati gondi tondi goriyaji gondi tondi de be gondi aitaade do fab yallano be kan sekraton kasaraji kammu fa kebe famtar kebe mamour sama seko e sita sidibi
golleji ko nari bangal labuntunde bollin di wadi le deede sappo e go ko wolli genni bajangara nukuje fu ko wolli genni bajangara fu nyamarta modum bottama to horebe sukab jokolben amadou luge kanyunu ami walla sugabe jogolbe bajangara
le kiraj de caniveau
yu tugul le fonseji kanye e boli di e tutugul ledde fana mudum yu hadde bondaji ndiam kam rufu odo wotu yirwere ngalure nde bi ciudi kewdi darnama li mayre derno soni kawr wot naga kilo farati modo won hen wotu ndungu
be sugabe jogolbe o region ana mili fi debri kasin famitna jamaren do bibbe ledia ko lobbu yakuba kuyade kanyun amiru conseil communal bajangara
tout ce que nous ko mi gondi wodde wakat jun o darna bingule di kanku namunu hen sanne denno wakan hande dum wota ki wadede ciagal meede dufu bangal teddingul guleji bingule jonka ko
citoyenne dum ko adama jigiba hebini sejo tamani yudem bajangara
mi kotiran jonka kela le cercle kangaba fami njida e to nyeybe
awo fo fi alisisi am fedde sukabe jokolbe nyeybe wonde tonde be gondi e wadde ton imadraji mabbe kambe dubbe darni ton fedde mabbe deedo fedde kanko no dirte binta jabati fa yotto yo suka makko kambe gondi e watton dido imadraji fa e lohno be do sukabe nyeybe be wonbe tobe kani wawirde jimi be pammina do ndudo ngenya ko worgi fa kebe famdar kedde mamour sama seko e sita sitibe
alano
wattu futro gonde mudun le ndedo d'accord refama kila le lekki la wondi landinade bintu jabate gubal mudun heklo bedo ekitotobe fedde kila jeli dew la jogani be nafasanne bangal yirwere ele golle mabbe
ninda mini watti munde wolle hakkune jamare somi yamirame wada dum mini wa wadde dum fa moja mini tewtira nyenbe honeb tan fu tinno jokka lawol ngom tawimo to radji wondi do amen hande ndi ana satti sedan sammi won kaaki pirri gamme wala nukku to me fijeta ana hasingi homo fottinno anta gollal mudum tewda du'aaw horebe mudum nyenyo feso jammay tomonde an heba huune jungo rimbe
odo debbo mu yebaki fi nisuji wambaybe leedi mali binta jabati na wondi ekitinte jeune en hewbe won darrabe dun no teddinde finatawaji wambaybe
ne konseemi di
mu ma tewda wakkade fu pettinobe janga sabe dun ko nafata be nyalade warande jande mawa hadde nyenyo yakko wadede di kuleji didi fu ana pabundura mu ne tewda wakkade fu pettinobe janga be beeda ande mebbe ko nafata be nyalade warande
kabun kujugum
mishte wiide be do sukabe jelibe na ekintine hono yimude kaaki gaaci e kanyadon bamgul hala
way galo ponjeto gollo be sur doctoron ni kanyo en kana wondi jokkitaade to e murtere mudum kaddi wala hen puddudo ila joygom lew fevre bettin
non wori sisi yoga sukabe jokkolbe do tobe ton nyawbe mudien so wobbe kolitido gollidi an gonde wadde no fevre wobbe do kolitil sa nyaloma hande no doctor en be jati jatta ko en ton kedden be do sukabe jokkolbe ko ci
halni gerewube an won ma
murtar golle ana wondi jati gam men ko hunef men mate sabbe me wadde nawa be amen ga dogotron heebe sanne ga be tawede ko golle ana bubi sedan min bangi mam dan debbo wonmi le nukku ko noddete urgence men nani hala o grewube ga be tawede fu dogotron be ana heba nawa be amen murtar golle le dogotroje den wala fu jati dun sabbe dun wadde tordaji leedini fesu dogotroje den darne golle ko yata ere goto tan yido fu mata torda mudo wala hala be murtar golle ne haddi wala e mudo
kake illimité
mi kotran jonka nukku mo noddirta cité balansa waygalo sukabe jokolbe sappo e joyo kanyum en wadi to jidal pawingal do kaldal kawral yala dewral kan jam hewter leedi amendi
a wo fay fay sise be kolitiwido koni fana mudu fa pammina sukabe jokol wobbe tombe no kaldal e kawral gal o worri kedde mo kanko no dirtit abib dakko yo kanko lami sukabe jokolbe leedi malindi ko ma sifi do hen
les experts
dunke en kabar mudum be totan jokolbe e robe ande be jogi du kabaru talkuru aljendu tagal mudum min joppan hawbe be ultindi dabareji bi jogi kambe koy mabbe do yirdugul kala ko tonga le ndudo talkuru alger
du processus d'alger
do nabata e yotere amé minimag waygol le yewtere amen mini magnaloma hande o min kala min kala hala imadraji sukab jokolbe wondi wadde fewde yuruku yuruku le leydi ni
be kolitide yontere banni wadde le dido imadraji puddude le go lewru mars dun timayalle je lewru mars non be kolitire wiide ali sise wattu joni be widati kewde be garta yeltide fab yalon be kan fewtirde e yuruku yuruku le leydi men indi kanya kiryan taku ko wakkade fu sukab jokolbe watte fewde muude be bidube garan dan dokka dun do hen hakkilaji lobbi fa kebe famtare fande kedde mamoudou sama seko e sita sidi be
fewde yirwere ndibu jawdi le leydi ndi hani jokolbe ndenta habude dun no fewiri no holitiri kanko horejo fedde moni de habo njibu jawdi maryam jama sonugo
creo
do dokkunurgal juden hakkone menen ka e fedde ko noddirte société civile ko nayri bangal habde yurku yurka ko watte le leddi men warama dokkundira juden amen kasin e pelle gouvernement be golleji men nayri e habde yurku yurka ko fa yurku yurka ko hadde le leddi manni
nde do fedde mo walda e sifa golle pelle habo njibu jawdi hedide de nde jokolbe be ndardi gouvernement o hannude be no kawar mudum wurri e wi kanko horejo fedde finakof ada jawara
mais jenginambe di kulleji yalla kambe do le nyalade waranda be way imade be natale lamot leedni be lamdo honane kalsi leedni heybirte huna fu budget national yamiri mais wana imadraji hen fam heba fam hotani jawdi nati mais lamdo ton neddo nyamdo jawdi ni tinnon gaddani ni wattele kontingaji e indel bibbe leedi mali
e chakite yontere jeunesse moninde habbo yurgu yurgu ko buri unya chapantato jeune en nahani famminede kuteji oro golle o buri fu fewde e rewbe e surbabe e kanyadun hono woytade golleji njibu jawdi
le hello tariki yontere hande waygalo min kalam hala jimul
su jimul gol be noddir tura makangol hala mudu hala ma ali sise wala fu be andana dun le leedi malindi kambe bale be kanye ko nande mudun hon jambirtebe tarware e ko nande mudun kanyi en gol do jimul be andi dun sanne ko doni faana gol do jimul man gol yima fa kebe fam tari kedde mo kanko noddir seydou jabaté pour andi treta yaba o yomo jeli jono ko noddir tedo kela ko mo sifi do hen
mogam fasal la tramogana
jimbul tromaga fasa yimana ma tromaga tagal wolde jolofin dug den sunjata lami non ci dara dun wono hakuna mako ameri jolofin dug den won go tromaga ndarimo yopmo hinade o do ameri jolofin dug wono ko gondo sere leedi senegal wadi wolde de o hebi dun kaw o tacci fay hore kanko ameri o wardi e kanni kewde dun tagal kaw wattu mo wari yidude sunjata to daga jala o mo gondi non e bambado mako sulafata jawar on nyaloma jati on ko wambabe takitiri mo ngul jumbo yalla yettude gorworo yakuma ko
sari jom ani besari jom
do nabata en bilki sambe chaldi waygalo basketball Afrique League stade malien champion du Mali kany woni kedaro leedi amendi le yambere tatoba odo basketball
a wofo fe sisi ndedo yambere fudan le sappo e go fa yottole noga e go lewru mars warondu nokku no dirte Dakar holitindi leedi Mali di fudan pide mudu de le sappo di lewru mars
waygalo do mi kaddata e kabaruji amendi kikid hande
do kante kikid hande kabaruji ali sisi en joti sukabe kaldo mbay tan le malufa mangal mudu fadbe jafi ino kono be andino do e ser yotere meden no dirte tous o grandan waro salamu alaykum.